wonder, why don't you see that I love you? Why don't you see that I need you? You don't really know how much I care for you. You're ungrateful for everything I do for you. Be real, I don't really wanna let go. But anytime you come around, you make me feel low. Me no know what I'm going in a dish of loving. Why every time you gotta take me love for granted? Girl, I've done so much to make you mine. Did so many things just to make you smile. Since you never satisfied, no matter how hard I try. Ugulungi buli kubwa singa. Liba chalibo buli datiri ya kusinga. Na yeshi dabi kumu kwando kwangi. Nawe kugenda kusanabu. Benjaga luma nyabu bakulimba. Basa banze na wetu wa ukande. Bobato chidaba manyibyangi. Nawe bigenda bisanabu. Ya loko lesubi, niwe changa changa. Niwe sudi yango, linga gamba ntigwe ye kwana. Nalima nyize na wetwe sana. Tusa chimo kumbi wage ukanda. Singo uliliza bien kugamba. Ama zima tetuwa ndivante mkwe samba. Chido na misana tetuwa mkuyumba. Bliwe nkuda wakonga tuta mkuyumba. Kale singa na ino mulala gwinganza. Sandi kwe sibeko. Sick and tired of this love issue. But me feel say me can't take the pressure no more. Ugulungi buli kubwa singa. Liba chalibo buli natiri ya kusinga. Na yechi dabi kumu kwando kwangi. Nawe kugenda kusanabu. Genjaga luma nyabu bakulimba. Basa banze na wetu wa ukande. Bobato chidaba manyibyangi. Nawe bigenda bisanabu. Kulaba to chali kukula da zangu. Mana yobo bo mani ebyange byo sivyo uliko. Kugamba kuondaga we chance. Choka to chemanyi kwemba nesunze. Nalima nyize na we tuli family. Ida nalinkula nyukula vena chi. Na yegwe byo ndaganda basi family nkusasi. Day is a pretty, it's a tragedy. Ugulungi buli kubwa singa. Liba chalibo buli natiri ya kusinga. Na yechi dabi kumu kwando kwangi. Nawe kugenda kusanabu. Genjaga luma nyabu bakulimba. Basa banze na wetu wa ukande. Bobato chidaba manyibyangi. Nawe bigenda bisanabu. Ugulungi buli kubwa singa. Liba chalibo buli natiri ya kusinga. Na yechi dabi kumu kwando kwangi. Nawe kugenda kusanabu. Genjaga luma nyabu bakulimba. Basa banze na wetu wa ukande. Bobato chidaba manyibyangi. Nawe bigenda bisanabu.
Girl, I've done so much to make you mine. Did so many things just to make you smile. But seems you never satisfied. No matter how hard I tried, you just can't think. Seems hey girl, I just can't take the pressure no more.
Can't take
the pressure no more. I just can't take the pressure no more.
I just can't take the pressure no more.
Can't take the pressure no more.